Hello.
Ne rush to wesson you simu ya.
Yali ya kusagalo wabisiva no genda nze sabifa konendo ozo lye kubo vanoda ebangali senda vato responding au mutima guluma aye yali wange mazima vodyo wonkoze munyanja ya maziga vodyo wonsude kule sengenze na maziga nkavye no mutima gwange na kukumenyese nabera untya musi yabalya mere nga gwenalina webyange uyandese yenakola nti okwewala abantu abafere nga kukolero lyomukwano bajjudde wandijjukidde mbeera mwenakujja gwe nonzija mu bantu be wandifeze nkulese ngenze n'amaziga nkabye naye nsaba mukama kubonereze numwaya denga negumya mu nyanja y'amaziga eno gye wandese efumu ku mutima wagufumise zinsanze mu mukwano mama ndabye numwaya denga negumya mu nyanja y'amaziga eno gye wandese efumu ku mutima wagufumise zinsanze mu mukwano mama ndabye nalina layira obutadda mu bya loku n'omutima gwange nalina gusiba loku ye gwe yajja n'okaabira amaziga gowe ekisumuluzo kyange bwe nti obwenakijjayo singa nafuna baino kyulamu ne ntunuulira mu maaso ebyalibaddeyo naalibaddewo tewalibaddewo naaligambye n'omutima gwange katinze n'ensonyi numwaya denga negumya mu nyanja y'amaziga eno gye wandese efumu ku mutima wagufumise zinsanze mu mukwano mama ndabye numwaya denga negumya mu nyanja y'amaziga eno gye wandese efumu ku mutima wagufumise zinsanze mu mukwano mama ndabye nasiga n'ekifaananyi kyo ne nkiwanika sometimes nze nkyuka ne ntunulako amaziga ne gayiika mu bwongo ne numwa nenejjusa olunaku lwe nakusisinkana ebigambo byali bingi gwe byewanimba kw'otadde n'amaziga ge wali wekabya ne nzijja ntaase mu kisa kingi nayamba mutemulaba bwanfumise esala yange joli nsaba ofe ng'ozunga ae n'ekirwadde kikukwate kinkumunye kikunune kabutongo nenzikubikulume oli botambula nsaba emotoka zikukone kigureda kikulinye botafa nsaba wenosirane n'abaana bulizala masonga zibe